Yamini sos chan.
Sifayo kukumo na ngufa kwa ndesheta sweta. Todo na umfashi na diyo vende ngufa kwa ndesheta sweta. Ati how are you doing? I'm doing good, peka kuwepa. Ona, shukufuwa mpepi, chimo kunje bacheta sweta. Ameno yala wa na sweta ya numeno. Na sweta ya numeno. Na sweta ya numeno. Ameno yala wa na sweta ya numeno. Na sweta ya numeno. Na sweta ya numeno. Ameno yala wa. Uriya pepinda kwa the feeling yaba weird. Wila isa kukondi wewe never beer. Feel on the chili fresh nefmona mumira. Teti mwekeshe poku kuleta munia. Apamalu wa first yako mako. Indeko kutapirila yako mako. Nifibi fiyama zeto kale nako mako. I'm good, I'm better off alone. Musu like shit, dear. Shakti dapo. Doze na kumona na matenda fuisapo. Mutoka kwa tinine noko shako njapo. Na uko shomuni nwale yako ntako. You see me checking off, you don't see me coming. You already know I'm all about the money. From a few shiku manch three fiao yo honey. I don't like you. I may know yala wa. That's what that woman know. That's what that woman know. That's what that woman know. Ata. I may know yala wa. That's what that woman know. That's what that woman know. That's what that woman know. Ameno no yala wa. Yala wa wangf, ine shipushila. Zambianga yada medika nganadi kushimia. Mariambo mufimbila pantunda kuchila. Soka tumakumutu chimuti nikumishila. Wabipo muti makwati kwa bafintu suba. Kuna temo kumona kofi kuntufuma. We life pango kunshiba, tawanshiba. Tabanga lila kundala madibe mpiba. Takusendela kamweonga pavubu kutuma. Uwebe naba kwa nushifuwa efya ukuba. Funya babad ene jula nunkulu fiengu. Shakumani nanga kumyanga. You see me checking off, you don't see me coming. You already know I'm all about the money. For my few shiku munch to the fiao, yo honey. I don't like you. I mean no yala wa. That's what that woman know. That's what that woman know. That's what that woman know. Ata. I mean no yala wa. That's what that woman know. That's what that woman know. That's what that woman know. Shifayo kukumona ngufa kwa ndesheta sweta. Ndesheta sweta. Uruna umfashina diyo vende ngufa kwa ndesheta sweta. Mungona po sweta. Ati how are you doing? I'm doing good, peka kuwepa. Ona, shukufuwa mpepi, chimo kunje bacheta sweta. Ameno yala wa. Na sweta ya numeno.